chaipendayo Mungu baba mungu rie chumbariki sana mama ake na mie Bibi ake na prinsi Defao Hibi tiamido Montana
Duduli kiboni, kiboni
Tumesha zoya, kwenda shule kwa ngoko Tumesha zoya, sikula makoko Tumesha zoya, kuokota makopo Tumesha zoya, maisha ya msoto Hata sisi tulitamani tuzaliwe Familia za kitajili Hata sisi tulitamani tupambaniwe Tuishi maisha ya kifali Ona Wenzetu wanaishi, sisi tunaishia Wao wanakula, sisi tunalia Maisha magumu tunayopitia Ila ipo siku Mungu atatusaidia Chapigwa mabom, chapigwa risasi Cha yangu ilikuwa ngumu kupata nafasi Ha Mungu akaniona, Mungu akabresi We wale wasiopenda inaoma nafsi Hi, kaza Ipo siku tatuswa Kaza We ipo siku tatuswa We Kaza We ipo siku tatuswa Kaza We ipo siku tatuswa Cheupe na cheusi havifanani Usijione special hapa duniani Anayejua kesho ajitokeze nani We kwa Mungu kila mtu anathamani So kisa umepata, langi natakata Unatucheka tandare kisa wetabata Mezi madidata, mambo ni swadata We Mungu akipanga we nani sasa unakata Chapigwa mabom, chapigwa risasi Cha yangu ilikuwa ngumu kupata nafasi Ha Mungu akaniona, Mungu akabresi We wale wasiopenda inawauma nafsi Hi, kaza We ipo siku tatuswa Kaza We ipo siku tatuswa We kaza Ipo siku tatuswa Kaza Uwe ipo siku tatuswa Respect is important chimbi Nali ukengli umse baba Professor Chitumazuna wabongo Baba dura baba designer wabongo Idi ngurungu Innocent Mabunduki, Manager of God, can see the world king. Waza, stop Amkari, Wabongo, oh, Wabongo, Noah Tanzania.